dhacday ba kala soocan hanaan iyo shooga dhuhadka wanaagsan iblaay quruxdaada carirta kala cadday ba kala soocan hanaan iyo shooga dhuhadka wanaagsan
bay ku hilay ee mid kaan